fanyu jam sayidina muhammada hadimal mustafa lañu yaakar yow fi ba fanyu jam sayidina